can't be as honest.
Skia, cheki. Zoya wase kubonga, hiyo ni kawaida game. What a shame, na pia wange kuwa famous and get the same. Wana daitha miu kwa babi ba, bro, I'm a grown up pain. Lecha ku catch my feelings, cause ina catch my plane. Na McDonald's tell my lane. From grass tuko kwa grace, niko kwa track na paper chest. Daily niko kwa rest, na go head na shida na face. Na trust God na journey face. Aye, na trust God na journey face. Fio hate yao ndo na embrace. Sidana neza ni face, wana wish kukwa my place. Bajui chenye ina take, karumi yangu likuwa na break. Ni nani atawa ini save, na thank God ali open gates. Kwa table sikosi plate, top zika Andrew Tate. Flowers yangu zika mna vest, niko block na shika gwez. Ma open work on my case, kani mziki siwa ni chess.
Yo, number one up at me, no. Nada kwa show, fuck kila msema nyana fila kwa entitled kwa shit yangu, bro. Fuck you, kwa kumze. Kwa nini cash?
Zoya wase kubonga, hiyo ni kawaida game. What a shame, na pia wange kuwa famous and get the same. Wana daitha miu kwa babi ba, bro, I'm a grown up pain. Lecha ku catch my feelings, cause ina catch my plane. Na McDonald's tell my lane. From grass to go kwa grace, niko kwa truck na paper chest. Daily niko kwa rest, na go head na shida na face. Na trust God na journey face. Aye, na trust God na journey face.